G Records. Ayo, yeah. Ini kwa machizi wote wanaoleta uduanzi au sio?
No, mseh.
Tupo Rock City, safa to safali.
Yeah.
Solo, au sio?
Kaimba basa.
Usilete snitch.
Yes.
Ukibisha unakaa, watu wanazingua vibaya, au sio?
Small fire.
Yeah, Kelly. G Records, no RMC. Dark C, small fire. G Record, nigga.
Haha. Yeah. Kelly B's, yo. Hamna jipya. Hamna jipya. Whoa, solo, 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 Mr. Solo, what does Somolo? Wanna need to Mr. Chicks, I'm a pastor solo. Cause me na preach peace, mini master solo. Keep in touch, otaka me, nigga, what a follow. Hey, kila siku mina womba mola. Hata kama nikipata, ama ikiwa hoda. Na wewe ndobo la rapper, mini rapper boda. Ando mana vocals zangu, mini kali kaki ngora. L-O-D-T, crew homie, kwama nigga. Magnetic, music, what's up, my nigga. Kama kawa, masela wananjua kama dawa. Ukizingua na zingua, huleta kama umenawa. Na kumbuka enzi zile, tunalia njaa. Huku ndoto zangu zote zina nita star. Star liyunga tangu mama livyo za. Siwezi kosa soma kosa kukosa chapa. So, nite Valentino Goldiga. Ukizingua na kushoot finger kwa trigger. Nigga, kama unaleta bifu za kifala. Hapa hautalala na ukilala ndo unalala mazima bro. Joe Homuni some men have your issue. Mr. BK sali zangu sina fashion. Sina woga na saka dola na silali. Niwe juu na saka pesa niwe rich. Shika peso chawa shika tama bitch. Mina shika pesa kwa kushika mic na kuchana. Kama utaki kuniona utanisikia. Hata kama unanichukia utanisikia. Wapo lianza kunipenda bada kunisikia. Na kubaliko kwa vijana watoto wazee pia. Na siwezi baki chini now. Naenda kwa kanuni. Na kaza mwanzo mwisho hutaki weka kapuni. Ni king wa mita. Hakuna naikata. Haters wana shangana. Masiches wa meduwa. Baraka ni so. Wale majoko. L.O.D.T. chapa viboko. International baka loco. Relax music. Bakora kwa bisho. Bako wapige pini madini ni vocal.
Ili beat ila wizi liko hot. So Kelly Breezy.
Ni time yako naitwa solo.